Erico remix.
Be love alu balu baby. Now umba me na wewe to we. Achana balu balu dale. Na lelie na lelie oh. Si na balu balu baby. Na naga me na wewe to we. Achana balu balu dale. Kutoka tulipo kutana, sijawahi kufikiria tutachana. Lakini tulipo pendana, ueleweki unaniumiza sana. Hey, upendo gani na sikuoni baby? Upendo gani upatikani hane? Upendo gani uniamini baby? Valu, valu, valu. Upendo gani na sikuoni baby? Upendo gani upatikani hane? Upendo gani uniamini baby? Mtafuta ulishapata anayekupenda sana usiwai kata. Mimi nawe twende wote poto nataka tukae tule tunyo juwe minilidata. Wasikudanganya tisina uwezo ninao na sio mchezo. Ona unipa mawazo amua 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 baby. Wasikudanganya tisina uwezo ninao na sio mchezo. Ona unipa mawazo amua amua amua. Balu balu balu. Bila balu balu baby, naomba mimi na wewe tuwe. Achana balu balu dale.
Nalelia nalelia oh.
Sina balu balu baby, nataka mimi na wewe tuwe. Achana balu balu dale.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Uingie nachoomba kama niko na wewe utaratibu peke baby tendele. Mimi na wewe
tuwe wote wa milele.
Mimi na wewe
milele na milele you my baby.
Mimi na wewe
jali na mimi nitakujali.
Mimi na baby. Mimi na wewe
tuwe wote wa milele.
Mimi na wewe
milele na milele you my baby.
Mimi na wewe
jali na mimi nitakujali.
Mimi na baby. Oh my baby.
DJ Erico Prime.